Kafunga mzigo, macho kama sanchoka. Ukitazama kama unanita, kiuno tuweni insta. Ukiwa mbali moyo unapuita. Napenda ukifunga aga kanga, napenda ukitandika kitanda, napenda ukishika aga kamba, napenda ukisema unapanda.
Ntaishi nae, oh jinja,
acha ngoma inoge.
Ntaishi nae, oh jinja,
raha ndizi utoe maganda.
Ntaishi nae, oh jinja,
napenda kuku spendi bata.
Ntaishi nae, oh jinja,
basi songo gali zungushe kata. Hey, ayayayaya, chana nywele afro waka waka tuende bichi koko. Usihofu afro, sio boboda ni na mkoko. Va upendeze o,
apo,
kipenzi charo,
katika
tuende ujichane o,
apo.
Usihofu nado,
hey,
nachotaka unipende,
oh yeah.
Usijeringa unitende,
oh yeah.
Taratibu tusonge,
oh yeah.
Tuende kwa mama kuone,
oh yeah. Oh.
Pole pole, simika pale pale,
cheza mama cheza.
Pole pole, zungusha pale pale.
Aha.
Macho kama sanchoka, ukitazama kama unanita. Kiuno tuweni insta, ukiwa mbali moyo unapuita. Napenda ukifunga aga kanga, napenda ukitandika kitanda, napenda ukishika aga kamba, napenda ukisema unapanda.
Ntaishi nae, oh jinja,
acha ngoma inoge.
Ntaishi nae, oh jinja,
raha ndizi utoe maganda.
Ntaishi nae, oh jinja,
napenda kuku spendi bata.
Ntaishi nae, oh jinja,
basi songo gali zungushe kata.
Hey,
ayayayayaya, ay, 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 ay.